chorea. It's your girl Kush Tracy. Zoea representing Jesus Christ now. Chorea, we touch you, our God is in control. KT Ali backslide. Wakadai huyu devil ameshamu why. Wakadai huyu manzi manzi ashadai. Wakadai hiyo fame imeni why. Chiki vile bado niko high high. Goma natunga za most high high. Vile injili ya tamba. Nikingoja parapanda.
Chorea, chorea, usiwasikize.
Ndo nataka ay, ati nimeshindwa na secular ay. Cheki, manzi life ilini why. Depression ikani why. Nikataka tu kudai, lakini God alinitaka high. Skiza, uki backslide hakutoki. Ukiteguka hakutoki. Ukianguka hakutoki. Ukinyangana hakutoki.
Njoo nyumbani, njoo nyumbani, njoo nyumbani. Atakutenda. Hey, njoo nyumbani, njoo nyumbani, njoo nyumbani.
Njoo nyumbani.
Anakupenda. Atakutenda.
Chorea, chorea, usiwasikize.
Chorea, chorea, usiwasikize.
Chorea, chorea, usiwasikize.